Anpenda nfenda kuzilika nfenda chicks anpenda tigers anpenda hizo hip six sexy kiwa bam bam anpenda hii anpenda that slow but yende chop chop anpenda hii anpenda that slow but yende chop chop
ay, ay, kudade ay, ina dudeda ay, ay, nina gana mwa anamba nala ay, ay, kudade ay, ina dudeda ay, ay, nina gana mwa anamba nala
cheki cheki mina we ha, tuna do the maths eh, surrender take over jo angusha mabitha eh, baby si ubendova kwanza venye inafa si ati na chocha mina penda hikifa ukidigida digida pale tu kwenye machuo mina sikia sikia ni kama ni komandom saini kozon mamizinga ni za chrome manzi unanibamba mahari nitachukua loan na kulamba tu pahali pale sehemu flani yani na utamwaga misi jui joni majigani nikimali utasema Johnny nani daddy Harry Craze ule boyo machine nani
Anpenda nfenda kuzilika Anpenda chicks Anpenda tigers Anpenda hizo hip six Sexy kiwa bam bam Anpenda hii Anpenda that Slow but yende chop chop Anpenda hii Anpenda that Slow but yende chop
Ay ay Kudade ay Nina dudeda Ay ay Nina gana mwa Anamba nala Ay ay Kudade ay Nina dudeda Ninagana mwa, anamba nala
Sinapenda kuzienda, 10 over 10 imijikenda Mzabibundo agenda, figa ni nane si utapenda Chora saba, she's a bender Sita enda, nakupenda, nitakupenda Maraka tano utani nitenda For you nile achama vela, for you nile achapa mela For you nile achama kwela, usikini komboka itaya hela Ay, vitu ni tatu, ay, susikize msela Kuna ndovu, kuna matope, zikipatana ni natela
Anpenda, penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers Anpenda hizo hip six, sexy skiwa Bam bam anpenda hii anpenda that slow but yende chop chop anpenda hii anpenda that slow but yende chop
ay ay kudade ay nina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala ay ay kudade ay nina dudeda ay ay nina gana mwa anamba nala
Anapenda bima yangu juu ya venye na kitoka Niko hapa kaloleni tukomboka Mka mejibeba independent na nafoka Na fikia tuende wapi mindio deresta na donga Don dada, wada na wadada Awezi ni kompea na ma MC mafala Kila flow na seti vitu deadly na sibala Nkitokia na kapeng wana shanga haga ajab Tuende basi wapi, luku ni mekladi Sana kona nani, hizo nza runasi Bas nipe nafasi mkona hospa wafa Rasi unataka tuende wapi haya anzisha safari
Anpenda nfenda kuzilika Anpenda chicks Anpenda tigers Anpenda hizo hip six Sexy kiwa bam bam Anpenda hii Anpenda that Slow but yende chop chop Anpenda hii Anpenda that Slow but yende chop chop
Ay ay Kudade ay Ina dudeda Ay ay Nina gana mwa Anamba nala Ay ay Kudade ay Ina dudeda Ay ay Nina gana mwa Anamba nala